Ni matajiri, ganja kama tuko kwa male tumesha sizi Tabu sana kuona mbele ni majangiri Wapo juma situ bumbiri makirikiri Mwendo peku peku no shuzi ata kanda mbiri Nina bonge la ndonga Chunga usile fedharau Natiririka na vitonga Situ minguvu angalau Na chapa
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Soda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yupo kwenye menu
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Soda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yupo kwenye menu Tumebora benki Hakuna chako hapa jombeki Sura mbaya unajona keki Kibonge ukizima ubebeki Mapema hii unangaje kulala Acha mapepe Abonja nimepaki mnyama Asio mpweche Nyaku nyaku mbebe Manyaku wawakose gani Nyaku nyaku mbebe Manyaku wawakose gani
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Soda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yupo kwenye menu
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Soda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yupo kwenye menu
Zoom
Hey, yeah. Chunga, 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 chunga.